Ayi wena. Ayisukile baba.
Ayishukile.
Bazempi shot.
Awu yeah.
Akhala kubona boy.
Asambi son.
Hey wena.
Akhala kubona boy.
Sekufika abadala baphansi ngifike nomotho laphali undlala kujafa amathwasa apheli mina inyanga yawo mangena ngefesi ngibagubhela umsele la magwerekwere ngihlala ngegama ngeloba kodwa this me wena uzongithola ngihamba nedlusi fathela bokanda kholo sengizoba gubhela umgodi I am very young boy kodwa ngepene ngefesi nganqoba abaningi ngizongena ngefosi kokhala abaningi ngibiza ngoshots imina onjandeni kade ngisiphendule ijimi imina okapteni kudala ngisama ngiphusha ngibhanda ngifuna lesaka bheka ngisadlala ngizovala ngihlahla umama umfundisi uzofinya ngekwaba kufika abanika dedela ub vele ngiblind udedela ud dakwama-drugs lana ngizoshuka umise nkundla ngiphethe into elizo uvula sange kantela sendimile bethi ha ubheka sengiyabavikisa lanake ngqi ndihlubo isiphalaphala ngizongothanda ngizokushayashaya bheka uyababaha intombi yomzulusumaxaba ngize kanje ngesipana ngerist yebo banomo hlala phansi intwana usibhushele khono cela ungasokoli ubaba ukhumane bamkhulu ngathi uvunxamalala bathatha amatshati babhazela isikweletu uhlome egcekeni umlilo ungacishe size ngomsebenzi pushe number number sikhipha amabhaza sathela imvubi nentombi yabhaza sihamba ngeflow ithodemede khala ne-flow kanda ngenqezi namba ngeshow sazovumisa ngisazothethisa kuyocotha unyembisa fike nogebheze akunanembeza ngihamba ngefura ngibabhanqamakhaya thuthule othuleni bizanihulala senza amakhala filin mina nezami sigayiphilisa ntombi yami umbali babizi isilegwini isigqobhotho seling masingena konyanya abanyanyayo ngidedele phimbo shono isilwane dala besigibela lapha emakha ntwana isukile ayishubile zobagoba uphondo o-17 ayemibhisi ngafela empingi ngizothathwa ngokwethu oqoqe ngokwethu maza ngibahlabela ibhifu ngibadlisa amanqe amasonde enkomo sebevumile badelihle intwana ekhiqiza amahit mase ngifikile kuyoqhuma ibhiki kuyoqhuma ndlavana kohlehlaba moncama elikhitha kaphi ngidlela isitre lokushini bagqula ngomphathi wemfihlo mina ngizithandela imfihlo senze gcoka manamablok achini kusayilokishi kuzogobisile ungalathi tsotsi bese ngedoge aluthatha ushido ngunumber 10 umphathi bohlelo ngidlala endishini ngidedela i-end vele sipesini ngidelive 100 mandijampile nyusa isikokisi kwakhalo magrisa wathi le nto isegazini ufuza abakini sobathena amandla kufika izinkabi sifike nomlilo ongacishe bheka abambeki kuzofasa amarabhe embatatashiselwayo igaza bheka zigiyanga i-16 like i-pisti zifuna umandela ngenkani hayi bovulana iminyango hayi imiki noma ungathini sobavumisa ngenkanko lami lokushona kwela ithina onjandeni ebestrade ithina obastel ithina amahanti usangangqula nangephanti umuthi ugijima egazini mina ngidlela i-18 ngisazobuya mina buda ngiqedile